Yeah, 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 yeah.
On the beat.
We will let you live away, Unanipa mautam, utamtamu sukari. Hey, my baby, 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 my baby, hey, my baby, 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 my baby, hey, my baby, baby, my baby. Say, sambaratisha moyo wangu kwa kila kitu mwezio, my baby. Si unajua moyo wangu umukupenda mwezio weki. Ukinigusa like, ukinitumasa like. Eti ugali na papa, mimoza kwa like. My baby, my baby, baby, yeah. My baby, baby, baby. My baby, baby, ah, yeah, 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 yeah. Eti hakuna mwingine mama zaidi yako. Ninalizika kipenzi na pendo, na nitafanya chochote mama kwa ajili yako. Wewe, wewe. Eti hakuna mwingine mama zaidi yako. Ninalizika kipenzi na pendo, na nitafanya chochote mama kwa ajili yako. Wewe, wewe. Eti hakuna mwingine mama zaidi yako. Ninalizika kipenzi na pendo, nitafanya chochote mama kwa ajili yako. Wewe, wewe, hey. My baby, baby, baby. My baby, baby, baby. My baby, 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 baby. My baby, baby, yeah. My baby, baby, my baby, baby, baby. Unachotaka chochote nambie, nipo tayari kipenzi kutimizie. Unachotaka mabebe nambie, nipo tayari kipenzi kutimizie. My baby, 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 baby. My baby, baby, yeah. My baby, 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 baby. My baby, baby, yeah, eh. My baby, baby. Ya mdogo yuzu hapa, tena, eh. Nikiwa na mwanangu uchuga, wapi, by love. Ana kusalimia, fazili chuchu. Ya baba kena mwoni,
kubali
sana watoto watindiga. Kwa heshima.